Lo te ene le sui o le Republican Party mo whainga pāloto o le tofi peresetene o Amerika, Donald Trump, le wāla au mai nisi o sui o lana lava vāenga wha upuwhai, ina ia tu umuli mai le tauvanga, po o le letoe avea o ia ma sui tauvā. Ua mafua le wāla au ona o seata video na liki o lo o whaailoa ai Donald Trump o ia whaia ni lafonga e tau whai whai ma whaatau wemu i le tūpā o ta mā itai. I le ata o lo saunu ai Donald Trump hanga i le tūpā o ta mā itai i ngangana mā soa ma le whaaloalo e whaatatau i whiuswa inga. E leo talia ina e Trump le wāla au ina ia tū umuli mai le avea o ia ma sui tau vā. Ma ua ia whaalia ua langona lona sese.
I've said some foolish things, but there's a big difference between the words and actions of other people. Bill Clinton has actually abused women, and Hillary has bullied, attacked, shamed, and intimidated his victims. We will discuss this more in the coming days. See you at the debate on Sunday.
Donald Trump. Ole aso valu le masina fau e fai ai fai ngā pālota mō le tofi peresetene o Amerika. E o ia Melania le to olua o Donald Trump na ia whaalia le le tāla whiangai o lafonga alona to olua e whaatatau i le tūpā o ta mā itai. Ai ua whaalia e nisi o suisi ni o le Republicans lo lātou le langolangoina o Donald Trump e avea ma suitau vāo la lātou vāenga wha upuwhai. E au fiai ia Senator John McCain o Arizona o ia lena tau vā o le sui o le Republicans i whaingā pālota le lua whema le valu. Pālota ia na mānu mālo o mai ai Barack Obama o le Democrats. E au fia i fōi ma Jason Chaffetz o se tasi o sui o le Republicans mai le se tete o Utah. Na ia tā ua i se talanoanga ma le NBC e le ma whaio na pālota ia Donald Trump. Ona o ia e iailo na awhawhine se fuluma le lima tau sanga le matua e le fia pālota i se tangata na te whaia ni lafonga tau whai whai ma whata wemu i le tūpā o ta mā itai e o ia e iailo na whawhine.
What he said and how he said it was so abhorrent, so offensive. I hope nobody goes back and looks at that ever again. And then his so-called apology, that wasn't an apology. That was an apology for getting caught. To say it's, well, you know, Bill Clinton has done far worse on the golf course. Well, that should have been his first clue that maybe it was the wrong thing to do in the first place.
Le sui o le Republicans, mai Utah, Jason Chaffetz. E le iese te mi mua mua i pālota i Amerika, o sui a eise sui tau vā o se vāenga wha upu whai. A e toe māsina whaia pālota. O le whawhita auli le campaigner Donald Trump, ona ua liki le ata vilo le nei, le ata video le nei. I se taimi o lo ofulisia le tūpā o ta maita i Amerika, i le tetee i le suitau vāo le Republicans, ona ona manatu mana la fonga a ngai ia ia te tau, ma le tūlanga o ta maita i Amerika. O se tūlanga o lo tūlei mālosi i le suitau vāo le Democrats, Hillary Clinton.
Yeah. He tried to switch from looks to stamina, but this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs. And someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers, who has said women don't deserve equal pay unless they do as good a job as men.
Se vaenga o le whelawhala fua inga po o le debate mua mua i le fonga a le sui o le Democrats Hillary Clinton.